Blog Talk Radio.
Bavuga amahoro bahishe imihoro inyuma, utibite ngo n'ubuhoro nijoro bagakora amahano. Abo n'abahuza bahururanye ikaramu n'ibitabo, abo n'abasinya bagaseka bagahoberana. Nibategereza gutaha baratuma rukambikana, mazabana bakahagwa ababyeyi bakarira. Nyamara abana baratabaza barasaba ibitotsi, ababyeyi baratakamba barasaba amahoro bati
ama, ama.
Kama wakati warashili warama, wana waki wanalia, wana omana imani, wanachotaka ni amani. Wana omana imani, wanachotaka ni amani.
Kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyanyu tuganire. Mbere ko nkomeza reka mbanze numve niba abo turi kumwe banyumva. Ashile uranyumva?
Yego Emerance ndakumva. Gatanu kuri gatanu.
Ashile urakoze, urakoze. Bakunzi bacu, bakunzi ba radio iteme.
Emerance mbabarire gato, harimo ikintu kimeze nka echo. Sinzi niba muri studio badufasha kugira ngo wenda badufasha kwikuramo, ariko ndumukumvamo echo. Murakoze.
Biratangaje ariko wowe ndumva uvuga neza. Zaba zikirimo?
Ndumva bisa nk'ibivuyemo, twakomeza.
Okay, urakoze Ashile. narimaze gusuhuza abakunzi bacu b'ikiganiro tuganire, nongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro kidasanzwe. Uyu munsi ikiganiro cyacu ntigisanzwe, mwagiteguriwe nanjye Emerance Kayizuka fatanyije na Ashire Kamana. Impamvu mvuga ko kidasanzwe, muribuka ko ubushize dukora ikiganiro nari nababwiye yuko dufite ibintu byinshi muri ino minsi biduhugije, yuko tudatekereza ko muri uku kwezi tuzongera gukora ikiganiro cya tuganire, ariko byabaye ngombwa ko ibyo twakoraga tubishyira ku ruhande kugira ngo dukore iki kiganiro cy'intabaza, iki kiganiro cy'impuruza, kubera amahano amaze iminsi akorerwa Abanyarwanda. Nubwo bwose atari ubwa mbere, bukaba atari n'ubwa kabiri cyangwa ubwa gatatu cyangwa ubw'ijana, duhora tubivuga, ariko ibyo tumaze iminsi twumva byo kumvise ari agahoma mu munwa. Mu gihe abacikacumu ba Jenoside yakorewe Abatutsi bamaze iminsi bibuka babo bishwe bazira uko bavutse, FPR nayo yakamejeje yakajije umurego mu kubahekura, ariko yo ntabwo ivuga icyo ibaziza. Ubu Umunyarwanda nta gihangayikishijwe no kwicwa, ahangayikishijwe n'uburyo azicwa, ahangayikishijwe no kumenya urwo yakaniwe. Igipolisi n'igisirikare by'u Rwanda byabaye nk'aka gaca kamara inkoko, agaca cyangwa se icyanira. Muribuka ukuntu inkoko zigenda zigasohoka mu gitondo zikajya gutora mu murima zikatora, ariko zigenda zitazi niba ziri bugaruka zose, niba uwo munsi agaca katari buze. Ubu niko Abanyarwanda basigaye babayeho. Basigaye umubyeyi arabyuka mu gitondo ntabwo abazi niba abwira abana akibafite uko yababyaye cyangwa niba nanjye uko yababyaye. N'ubundi baba barishwe, ibyica Abanyarwanda ni byinshi. Abo yashigaje ntabwo abazi niba bwira akibafite. Niba abapolisi b'u Rwanda, abasirikare b'u Rwanda bataza gukuramo umwe ngo bamwice cyangwa gukuramo abo bashatse ngo babice, aho agaca gatandukaniye na FPR n'agatsiko kayo, nuko agaca simpamya yuko mu kurya iyo nkoko mu kwitwara kamushinyagurira nk'uko abana b'Abanyarwanda bashinyagurirwa, nk'uko abana b'Abanyarwanda bicwa babanje gushinyagurirwa. Nerutse kureba kuri YouTube mbona umwana ngo baje ngo bara utwo duca two muri FPR twaje turafata ngo turabaga, baramufata bamukura hamwe n'ababyeyi be, baramufata bazaje bitwaje abapolisi abasirikari yewe ngo n'abadokiteri. Iyo YouTube nayishatse ngo ndebe niba abangaza uyu mwana ari nawe uyu munsi dushaka kuganiraho, uriya Jean de Dieu Twiringiyimana twumvise inkuru ye iteye ubwoba. Ntabwo namenye niba ari inkuru imwe, kuko nabonye Jean de Dieu bavuga ko ngo yarashwe amasasu abiri, ariko ntabwo nigeze menya niba ari we nabonye cyangwa niba ari undi mwana w'umunyarwanda nawe wabazwe. Ngo baje rwose abadokiteri bamwunamaho, abapolisi bamwunamaho, barica barangije umwambo barawutwara. Abanyarwanda bageze aharindimuka, aho basigaye bashimishwa no kubona imirambo y'abana babyaye no guhabwa imirambo na Leta, aho kugira ngo ashimishwe no kubona no guhabwa umwana, arashimishwa no guhabwa umurambo. Nimubitekerezeho maze mumbwire ukuntu umuntu yakwicara hasi ntareyaje se ntagire ikintu avuga kuri aya mahano. Uyu munsi turi ku itariki ya 24 Mata, mu gihe cy'icyunamo. Icyunamo nubwo bwose bagisoza kuri 13 ariko mu byukuri icyuna ubwitsanye bwamaza amezi atatu mbere yuko nkomeza ariko reka mbanze nakire umutumirwa kuri kumwe n'umutumirwa wacu umutumirwa nashimira cyane ko yemeye kuza kudufasha kuvuga kuri aya mahano Benoit Umuhoza ndamushimiye cyane ko yemeye tukaba turi kumwe uyu munsi kandi mu kanya ndasaba mugenzi wanjye Ashile kugira ngo amutwakirire muri studio mbere ko nkomeza ubu ngubu murumva yuko nari ntangiye kurakara none reka mbe mpaye Ashile mikoro nawe asuhuza abatwumva hanyuma niba afite n'icyo avuga akivuge hanyuma atwakirire umutumirwa muri studio nizere yuko ubuhanga bw'ibyuma buza kukosora akabazo kawe ko nari ndimo numva icyakora ndumva bikosotse Ashile niba unyumva ushobora gufata mikoro hanyuma numara kutwakirira umutumirwa muri studio ubwo ndasubira na mikoro dutangire ikiganiro
urakoze cyane Emerance ku bwitange bwawe n'uburyo mu nshingano nyinshi ufite ugerageza ukabona umwanya wo gutabariza bene wacu b'abanyarwanda bakomeje guhura n'igitugu ndengakamere cya FPR iyowe na Perezida Kagame rero nibwira ko imbere y'akarengane nk'ako ngako gatwara ubuzima bw'abantu nibura icyo umuntu aba akora cyangwa se yashobora gukora icyo ari cyo cyose yagikora ubwo rero kukamagana ku karengane nibwira ko ari ibanze ku bantu bose bumva ko umuntu ari nk'undi kukarwanya nabyo ni inshingano z'umuntu wese wumva ko kiriya gihugu kigomba kugarukamo ituze n'amahoro ubwo rero kubera n'uburemere bw'ibintu bihakorerwa bijyanye no kwica abantu ariko nk'uko warubizo bakabica urubozo kandi bakanabashinyagurira ndagira ngo ahangaha nshimangire cyane uburyo uyu musore yishwe hanyuma abo mu muryango we bagasigara batewe ikibazo n'uko babona umurambo kugira ngo bamushyingure kandi babona umurambo bakavuga bati leta irakoze rwose murakoze cyane ibi ngibi ndagira ngo mbwire RIB inzego za polisi ndetse na buriya butegetsi bwa Perezida Kagame ko abaturage bayishima kubera ko bababuze uko bagira mu by'ukuri hagombye kubaho amaperereza agashyira umucyo kuri ubu bwicanyi bwakorewe uyu musore ninde wamwishe yamwishe kubera iki ahawe itegeko nande ese mu Rwanda kuba kuyeho igihano cy'urupfu umuntu ni gute akora icyaha akicwa ariko akanicwa ubona byagambiriwe ibi byose rero ni ibyerekana ko ari imikorere y'ubutegetsi kandi ko niyo abantu bavuga ngo ntabwo byaturutse hejuru ariko ikigaragara ni uko ubutegetsi budakora mu Rwanda icyo bishatse kuvuga ibi rero bigaruka cyane ku bintu twakunze kuvuga bijyanye n'amahame ya demokarasi bijyanye n'amahame ya repubulika ndabisobanura mu magambo make hanyuma twakira umutumirwa wacu mu mahame ya repubulika haba harimo ko inzego z'ubutegetsi zigenga haba ari inzego eshatu haba ari urwego rushinzwe gutora amategeko arengera abaturage iyo nteko nshinga amategeko hakajyaho urwego nyubahiriza tegeko ariyo guverinoma cyangwa leta hakanajyaho urwego rw'ubucamanza rushinzwe kureba ko ya mategeko yatowe n'intumwa za rubanda yakurikijwe cyangwa atakurikijwe iyo atakurikijwe utayakurikije arahanwa ni uko nk'uko muri repubulika bigenda hanyuma kandi bikaba ari ibintu bikorerwa mu mucyo aho umuturage cyangwa abaturage baba bafite ijambo mu bijyanye n'ukuntu bayoborwa ni ukuvuga ngo mu Rwanda rero dufite cyitwa ngo repubulika y'u Rwanda ariko ntabwo ari repubulika urebye imikorere yayo hari n'ibihugu bifite abami ariko usanga hatari ubugome n'ubwicanyo bugeze ahangaha. Ubwo rero ibi byose nibyo biza ugasanga inzego ziba zishinzwe kurengera umuturage nizo zirimo gukora akazi ko kumurenganya. Ntawe bitandukanye rero n'ubutegetsi bwose twageze mu gihugu cy'u Rwanda, aho usanga inzego za leta aho kugira ngo zuzuze inshingano zazo zo gutabara abaturage no kubafasha, usanga zikorera umuntu umwe ku giti cye. Ibi ni indwara igaragara mu Rwanda, ariko inagaragara wenda no mu bindi bihugu bindi bya Afurika, ariko twibanda ku Rwanda ko turi Abanyarwanda. Ibi mpamvu mbivuze ni ukugira ngo na ba bandi basigaye bavuga bati ba sisteme zose ntizihira abantu bose, abantu baricwa ahantu hose, kameme iriya sisteme irakora
ngo ntango miti ica.
Ndagira ngo mbabwire yuko ahandi mu bindi bihugu uyu muntu apfuye, bafata urugero rwa George Floyd wishwe ejobundi, yarapfuye ariko arangije abonye ubutabera. Ni ukuvuga ngo amategeko ntabwo abashinzwe kugenga neza abantu mu mikorere yabo. Hari abantu batubaha amategeko, ariko rero tugomba kureba ngo iyo umuntu atubashye itegeko bigenda gute, hajyaho izihe ngamba kugira ngo ayubahe cyangwa se anahanwe. Mu Rwanda basingiza abantu bica amategeko, ari naho umuryango w'uriya musore wishwe uvuga uti murakoze ko muduhaye umurambo, kandi wagumye kuvuga uti turabaza mwamwiciye iki. Icyo ni icyerekana igitugu ndengakamere kiri muri kira gihugu gishingiye ku bwoba kandi gisigaje iminsi mike kigahirimo. Reka mbe ndangirije ahangaha, kandi mbere natumubwira ko imbere y'akarengane haka ngaka ibikorwa bitarimo kubaka ubuzima bw'abantu, ibikorwa twakwita mu gifaransa ngo des actes indignes cyangwa se des comportements indignes za leta n'inzego z'umutekano, dufite uburenganzira niba atari n'inshingano zo kubivuga turakaye. Ntabwo dushobora kuvuga amahano abera muri kira gihugu twishimye, ntibibaho. Tugomba kubivugana ijwi na ton ijyanye n'uburemere bw'ayo mahano, kuko birakabije. Hanyuma barebera ntibibaze bari abana baraswa bakagenda bakabaza umuvandimwe bati ese umurambo waje ingingo zose zihari, umuntu ukabona aratitiye amaze nk'amasegonda atanu atavuga ati ingingo zose ziriho, cyakora umuntu yarangiritse mu gatuza. Ntiryari kuva ryari barasa umuntu mu mutwe agatuza akaba ariko kangirika? Reka mbimini aho ngaho mbaze niba Benoit Umuhoza turi kumwe, niba turi kumwe yasuza abatwumva kandi nawe agafata ijambo. Murakoze.
Ijambo nagira ngo abanza ansubize ijambo namara gusuhuza abatwumva niba niko nari nabiteganyije.
Murakoze cyane Ashire, kandi namwe Emerance ndabashimiye cyane kuba mu mwanya nk'uyu nguyu. Ubundi nanjye ndagukenera cyane kuko muri iyi minsi nanjye mba ntanga ijambo, ariko nkeneye nanjye uwarimpa. Ubwo rero nishimiye ikiganiro tuvuze gukora uyu munsi, ndizera yuko kandi kiza kugenda neza. Imana ibagire neza, turi kumwe.
Urakoze cyane Benoit, ndabikwemereye rwose ijambo ndari guha ndetse ndanarikongera. Kandi urakoze ko wemeye kuza tugafatanya ikiganiro. Ndashimira na Ashire ku magambo akomeye amaze kutugezaho. Hari byinshi nashoboraga kuvuga ariko Ashire yabivuze, ariko ubanza bimwe nanabisubiramo. Narangije mbibutsa ko turi ku itariki ya 24 uyu munsi Mata, itariki yo mu kwezi abacikacumu bakiri mu cyunamo. Nubwo bwose cyunamo ngo cyashojwe kuri 13, ariko abantu bishwe amezi atatu, ni ukuvuga ko uku kwezi ni ukw'icyunamo, ndetse no gutaha kwagombye kuba ukw'icyunamo. Nagira ngo nibutse abatwumva ko ku itariki ya 7 Mata, ubwo icyunamo hatangijwe Piero makumugaragaro ari wo munsi RIB ya yibutse ko igomba kohereza igomba kubuza amahoro no kudurumbanya umuntu wacitse ku icumu ntabwo uyu munsi tuvuga kuri Adeline ariko ndashaka kubigarukaho kugira ngo muraza kumva impamvu ibi ngibi mbigarutseho ubwo abantu bose mu gihugu twibwiraga ko baba bari barimo bahaye icyubahiro genocide yakorewe abatutsi bibuka RIB ibiri ku kazi business as usual niko bavuga mu cyongereza business as usual barimo bashaka abo barenganya ariko bahereye kubacika cumu biyemeza kwandika urwandiko banditse ku itariki ya karindwi itariki abarokotse genocide batangira kwibuka babo bati uyu mucika cumureka tumuhamagaraze kwisobanura ubwo bamubujije kutangira icyunamo bamubujije kwibuka agiye ku ruhaye aho kugira ngo atekereze abe bishwe agiye muri mudu yo gutekereza ku bintu byo azajya kwisobanura muri RIB murabyibuka ko yasakambye akaba babwira rwose ntabwo nitaba ku itariki nagombaga gutangira kwibuka aho abanjye ni mwihangane icyunamo kibanze kirangire kwitabanza bitaba ariko ntaho nzabacikira ariko ni mumpa umwanya mufate nibuka abanjye muribuka ko bamuri mwanjye bakanga bagakomeza kumukurikirana kugira ngo bamubuze amahoro mu gihe yagombye kuba ari kwibuka be bamwoherereza urundi rwandiko rwa kabiri nabwo aravuga ati ariko nababwiye yuko ndi mu cyunamo karakeye bohereza urwa gatatu aho ngaho nta kindi kintu yagombaga gukora iyo bakohereje urwa gatatu ugomba kwitaba yaritabye bamumaranye umunsi wose uwo ni umuntu warokotse warokotse kuko pure yanjye ntabwo ari uko ndi kuvuganira abantu barokotse gusa kuko abanyarwanda bose bararenganwa mu Rwanda abanyarwanda bose hatitaweho ubwoko hatitaweho aho wavuye ibyo bintu maze iminsi mbyumva hatitaweho ikintu icyo ari cyo cyose abanyarwanda bararenganwa abanyarwanda baricwa buri munsi bati tuguhaye uzaze kwitaba kuri 2022 ubwo hari ejo bundi kwa kane yaragiye bamumarana umunsi wose bamudurumbanya hanyuma umunsi wose baramubaza ibibazo byose bashakaga kumubaza ni mu nyumvire namwe umunsi wose bakubaza ibibazo ariko ngo ntibabirangije kuwa kane w'igitaha kugira ngo bakomeze bamushyire kuri iyo nkeke icyunamo kirinde kirangira adashoboye kunamira bi murabyumva icyunamo kigize gitya rero bati itariki yo kukirangiza ni 16 z'ukwa kane FPR iratekereza tutse noneho dukorere iki agashya twakora ko kurangiza icyunamo cyakwerekana uburyo abacitse ku icumu bagomba kwibuka babo no kurangiza icyo cyunamo na gaki barakugendeye bagabye igitero kirimo abapolisi n'abasirikari ku muntu w'umuturage ababyeyi b'umwana witwa Jean de Dieu Firingiye Imana imyaka 24 cyangwa se imyaka 25 bavuze ko yavutse muri 1995 nimutekereza ababyeyi turi kumwe ababyeyi bari kutwumva batekereza abana babo umwana w'imyaka 25 uko aba ameze umusore w'imyaka 25 baba baramufashe baramushinyagurira twese twarabibonye bamwica urw'agashinyaguro bamwica urw'agashinyaguro abapolisi b'u Rwanda n'abasirikari b'u Rwanda barinze kurinda umutekano w'abanyarwanda bamwica urw'agashinyaguro maze barangiza umurambo barawutwara umurambo uburirwa irengero ni mu bitekerezo twari tumaze iminsi twumva yuko abantu bazima aribo baburirwa irengero ariko noneho n'imirambo isigaye iburirwa irengero murabyumva nimwibuke ko Adeline icyunamo yagitangiye ajya kwitaba RIB umuryango wa Jean de Dieu twiringiye imana ikiriyo bakirangije bashaka umuntu umurambo wa buri wirengero umurambo wa buri wirengero murumva hanyuma FPR na IT kwahagaritse genocide tumu ntabwo yemerewe kwibuka be umucika tumu ntabwo yemerewe kurangiza icyunamo mu mahoro hamwe nabe agomba kukirangiza yirukanka igihugu cyose ashaka umurambo wa buri wirengero isiyo mirambo iburirwa irengero ikagaruka yangiritse mu gatuza ashira amaze kubitubwira ngo yangiritse cyane mu gatuza iyo mirambo iburirwa irengero barimo bayigira batira Benoit Umuhoza ndashaka kuguha ijambo kugira ngo nawe ukore komante kuri iki kintu mbere yuko ashire nawe agira ibyo yongeraho niba afite icyo yongeraho urakoze
cyane Emerance kumpa ijambo kugira ngo ngire icyo mvuga cyane cyane ku karengane gakunze gukorerwa abanyarwanda bacitse ku icumu mu Rwanda ndetse n'ibindi ubona ko inzego zishinzwe umutekano zinjiramo zigakora umuntu yavuga yuko ari bwo butabera abanyarwanda basa naho bahitimo gukorerwa ibyo bintu rero byombi ko ari ibiri wenda nabihera ku magambo ashire yarabaye nk'aha atangiraho yatangiye asobanura ukuntu mu by'ukuri wundi amahame ya Repubulika agomba kubahirizwa ndetse ubundi aya mahame niyo aha uburenganzira bw'umuturage cyangwa se umwenegihugu kwishimira igihugu cye iya rero ari kuri aya mahame nk'uko umuvandimwe yakomeza yavuga yavuze amahame agera kuri atatu amahame ashingiye ku mategeko inteko ishinga amategeko itegeko nyubahiriza tegeko cyangwa se inteko nyubahiriza tegeko hamwe n'ubutabera iyo rero ibi bintu umuturage abifite biba bifite ibindi bintu bindi bibishamikiyeho byuzuzanya ku buryo umuturage yabyibonyemo yishimira igihugu cye ndetse byaba na ngombwa ubutaha za politiki nyine iyo hajye muri biriya bintu nyine ashire nk'uko yaratangiye bitubwira bishingiye ku ubwisanzure bwo kwishyiraho abayobozi babo bashaka bashingira kuri ibyo bintu by'ibanze nk'uko ashire yarabaye nk'ubivuga ubundi kuri rero ugiye kureba ku kintu kirebana n'aya mategeko cyane cyane uhereye ku mategeko arebana n'inteko ishinga amategeko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ubundi ishyirwaho nabi ntabwo ishyirwaho neza uburyo biba bikwiye kuko inteko yagombye gutorwa n'abenegihugu abenegihugu noneho bakavuga bati wo twashyizeho ntabwo aduhagarariye bikwiye nyuma ya manda y'imyaka itanu kuko itegeko nshinga ry'igihugu rivuga yuko inteko ishinga amategeko igomba guhagarara mu mwanya wa imyaka itanu nyuma y'imyaka itanu ikongera igatorerwa indi manda ni kuvuga rero umuturage inteko ishinga amategeko ntabwo ayibonamo iki ni ikintu gihora kivugwaho igihe cyose iyo habayeho gushaka gusobanura uburemere bw'ibibazo by'abanyarwanda abakwiye kubavugira aha rero inteko ishinga amategeko mu Rwanda rwose ni ikibazo ntekereza yuko kukibonera umuti kireka gukuraho iriya sisiteme abantu bagashyiraho sisiteme igendanye n'ibyo abaturage bishakira noneho abaturage bo bakitiramo ibyo bagomba kuba babona bibabereye cyane cyane mu rwego rw'inteko ishinga amategeko nyiri kuri icyo ngicyo mbabareye sindaza ku bibazo byawe neza ndagira ngo numvikanishe ukuntu umuturage ahagwa iyo rero ugarutse kuri cya kindi kireba n'itegeko inyubahiriza tegeko cyangwa se inteko inyubahiriza tegeko aha ni rwa rwego rwa perezidansi aho usanga mu by'ukuri ari rwo rukuri ibyo bintu byose rushyira mu bikorwa ibintu byose iri tegeko rero niho hahandi usanga byarapfuye burundu. Ahandi atanga urugero kubadukurikiye, uzasanga n'umunyamakuru uhagarariye ikinyamakuru cye kigenga cyangwa se cya leta, tukiti cya leta, iyo agiye kubasha guhagarara imbere y'abaturage avuga ububabare bw'abaturage, asubira inyuma akavuga ngo nyamara ibi bintu perezida wa Repubulika ntabyazi, ngo nyamara ngo uravuga iki kugira ngo perezida naramuke yumvise bino bintu ngo azavuge iki. Ugasanga mu by'ukuri bya bintu byahagombye gukemurwa na rwa rwego umuntu yakwita yuko rushinzwe ubutabera, ari narwo rushinzwe kurengana umuturage, abanyamakuru ntibaranaruzi nabo ntibaruha icyizere, kuko usanga inzego zose yaba ku nteko ishinga amategeko uyu wamanuka hasi kugera mu butabera, hose bagenda bagaruka bavuga yuko perezida wa Repubulika ari ugomba gukemura ikibazo, cyangwa nk'uko tubikangurirwa na nyakubahwa perezida wa Repubulika. Ugasanga inzego zose ntabwo zirimo zikemura ikibazo cy'umuturage. Umuturage nayo kubera guhungetwa no guhora ari mu bibazo, agera ahantu agatangira kuvuga ngo nzashaka perezida wa Repubulika. Igihugu rero usanga mu by'ukuri niba Kagame yumva aya magambo rimwe kabiri gatatu kane gatanu ntagira ikintu akora muri izi inzego twavuze hejuru z'inteko ishinga amategeko, ntavuge ku cyerekezo ubutabera, usanga ari ikibazo. Ni ukuvuga ngo nyirabayazana nta wundi muntu uri inyuma y'ibi bintu byose usibye urwa rwego rushinzwe kubahiriza amategeko rwa Kagame kana ko rwa presidansi. Urwo rero nirwo rwego mu by'ukuri rwisha ibintu cyose mu gihugu cyacu. Kuko dusubiye inyuma gatoya ku birebana n'ubutabera, ubundi ubutabera bukorana na polisi. Polisi ifata umugizi wa nabi ikamukorera dosiye, ibyo bindi byitwa za ribu, ibyo bindi byitwa ngo ni ibiki, ntaho bihuriye ruriya rwego ubundi ni polisi. Polisi ifata idosiye ikayitwara mu rukiko, ubushinjacyaha bugakurikirana dosiye. Ariko bwa butabera ntabwo bukora akazi kabwo. Ibintu byose birongera bigasubira inyuma ngo nk'uko perezida wa Repubulika ahora bidukangurira. Perezida wa Repubulika ahora bibakangurira. Gukangurira iki se? Umuturage w'ahantu runaka ugasanga igihe cyose ategereje perezida wa Repubulika, vraiment ni ikintu giteye isoni kandi kinababaje. Reka rero ngaruke ku kibazo mwarimu mbajije kirebana n'abakecacumu ndetse waje kuvugamo na Adeline Rwigara. Ibintu byo mu Rwanda ni mafia, ni ibintu bimeze nk'abacuruza biyobyabwenge. Uzarebe ziriya filime z'abantu bakina filime z'abacuruza ibiyobyabwenge, usanga ari ibintu bimeze nk'amabandi. Kuko mu by'ukuri ni ikintu kigahitse giteye isoni kubona ibintu byose birebana no gutumiza abakekwaho ibyaha n'ibiki byose bijya bikorerwa kuri WhatsApp. Bikorerwa kuri WhatsApp gute? Ni ukuvuga ngo iyo bagizeho umuntu ikibazo muri sekretariya ya FPR, tuvuga urugero uriya musaza ngarambi cyahita akora abivanye ku bandi bantu runaka, yohereza akamesaje kwa Jano uri ukuriye ribu, akamubwira ati nyamara uyu mudamu mwayeba ukuntu mureba nk'uko mu mukanga mukamujyana muri ubu buryo. Kubera ko ibintu baba babikoze muri ubwo buryo bihuriwemo ibintu ku mbuga nkoranyambaga kuri WhatsApp, atanze aka message kubera ikintu umuntu yavuga ko bakora ibintu bidafite bitajyanye n'umwuga bitajyanye n'akazi kabo, ukaza kwisanga ya dosiye yabyaye ibibazo bikomeye. Niho hahandi rero muza kwisanga kuri cya kibazo cya wa mwana w'umunyarwanda mwahoze muvuga, tuza gusa n'abasorezaho mwavuze ufite imyaka 25 witwa Jean Dodier Twagirimana. Ibibazo byose bikemukira bitangira kuvuga kuri WhatsApp.
Twiringiye Imana
mumbabarire. Ibibazo byose bitangira gukemuka bihakoreshejwe imbuga nkoranyambaga WhatsApp. Noneho umuntu akaba ari kantarange kuko ari umuntu ukomeye, kuko ari umuntu wo mu nzego zo hejuru, kuko yabonye ikibazo kigomba kugenda ukuntu, agafata initiative akohereza message umwe mu bayobozi mukemura ikibazo gutya. Icyo kibazo rero iyo ugiye kugikemura ntutekereza ko ugiye kugikemura ari umuntu ufite ubwenge, ari umuntu ufite ushobora kureya gukora reaction itasanzwe ashobora kugira ubwoba kimanika ashobora kugira ubwoba kiruka ashobora kugira ubwoba akajya mu itangazamakuru ashobora kugira ubwoba akajya kuri Twitter akashobora kugira ubwoba akagira kuri Facebook icyo abantu bahita bakora bahita bafata ya nkuru bakatangira kuyibyaza umusaro nyiri kuyikora rero kuko yakoze ibintu nabi nibwo ujya gusanga havuka ibibazo ahangaha ndatanga urugero ntaragira kuri Adeline urabona n'iki kintu iyo hagiye kubaho ikintu cyo kwibuka yavu yagiye kubaho ikintu cyo kwibuka amatariki yegereje cyangwa se yageze hagati cyangwa se agitangira ujya kumva kumva ngo umukecuru wasigaye umwe rukumbi bamutemeye urutoki cyangwa bamutemeye inka biriya ntabwo ari abantu bamutemeye inka ntabwo ari interahamwe zavutse ahantu reka da umuntu yarafunzwe arabizi ukuntu uburoko buryana umuntu azi yuko abe bari mu mashyamba ya Kongo cyangwa bahunze bajye muri za Centrafrica n'ahandi umuntu ntabwo ari butinyuwe kujya gutema inka oya hari inzego z'umutekano ziri ahantu inama yari yicaye iravuga ngo mujye kuri ka gakecuru k'incike kadafite abantu mutemagure za nka za zindi babahaye za zindi bitwa ngo bazisinzire za nka bazita ngukira gira inka munyarwanda niba afite inka ebyiri zikamwa bakazadukamo bakazitema nabi bakigendera noneho mu gitondo bakuhiriza itangazamakuru rigafata amashusho ya bintu biteye isoni biteye ubwoba noneho ya sisitemu yamara gukora biriya bintu mu gitondo itangazamakuru rikabitanga isi yose u Rwanda natwe twese tukajya kubibona tukavuga ngo inka z'umuntu zatemwe noneho wa mujinya n'uburakari bw'abantu barokotse n'abandi batekereza ibyo bintu kubera ibyanditswe preshikazamuka presha mara kuzamuka bakagenda bakicara bati okay uriya mukecuru rero ubwo baramutomatije bamukize mu bibazo ibiteye ukuntu yahuye n'ibibazo n'uhungabana yagiye ahura naryo mu gitondo ukajya kubona ukabona bamushorereye nibatemye nk'ebyiri bakamuhaye rinye harimo ebyiri ze harimo n'izindi ebyiri none akavuga ngo harakabaho abaturokoye nguko sisiteme ikora iteye irimo yifuza abanyarwanda noneho twebwe tugatangira tugagira umujinyo kuvuga ngo biriya byakozwe n'abahutu biriya byakozwe n'abicanyi biriya bya ako kanya ntibabura n'umuntu bafata tuzamenya irengero ryenda uzamenya uko yakira urubanza bizamera nka kwa kundi wumvise ngo abantu bafatanywe na Kizito barafunzwe cyangwa se uwagonze Rwigarara cyarwaye iki bafite ukuntu babikora automatikoma twebwe tukajya hariya tukibuka tukababara ukwezi kukarangira wa muntu ntituzamwibuka ntituzibuka n'uhaye nk'uko byagenze bo ubuzima bugakomeza rero ibirimo bikorwa kuri Adeline ni ibintu byakorewe kuri WhatsApp imagine rero uhamagaye Adeline kugira ngo umwereke cyangwa umvishe abanyarwanda ko ihanganira ikintu kijyanye na genocide cyangwa se gupfobya genocide ugamije kugira ngo ibyo bintu abanyarwanda nibabyumva bumve ko u Rwanda rwahagurukiye guhana cyangwa guhagurukira ikintu kijyanye no kuvuga ku bintu bya genocide gupfobya genocide iki Adeline mu gitondo akabwira ngo ntabwo ndi bwitabe kuko mumpamagaye igihe ntangiye kwibuka abanjye ba bantu babitekinitse birabagarutse bibateje ikibazo nta kindi bari bukore usibye gutangira kwibaza biragenda gute ku nzego zimwe na zimwe cyangwa isi yatwumva iti nguko rero ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu buteye ni abantu ba mafia bameze nk'abacuruza urumogi kugira ngo uzagire kuri ba bantu ba mafia bacuruza urumogi ndakubwiza ukuri ushobora kugenda ufite na misiyo nziza yo kubonana n'umushefu wabo bakakwica utaragera w'imetero zingahe nguko rero na sisiteme y'iwacu mu gihugu cyacu iteye ibyo ni ibintu bibi ngaruka rero kuri uriya muhungu ubwo sintinze kuri ibyo bintu byo hejuru ndagira ngo numvikanishe ko Adeline cyangwa n'abandi ni ibintu bigamije kugira ngo bacecekeshe abantu ariko bakabikora nabi kuko babikora batazi abo babikorera nabo uko batekereza ba bantu rero ukuntu batekereza iyo bibahindutse ni gutangira kubona agatsiko gari mu bibazo bi ibi muzabibona yabe ku rubanza rwa ku rubanza rw'uyu mugabo Rusesabagina basubiranyemo baragiye bati tuzavuga iki bati tuzagaragaza urukiko tuzavuga urubanza rwe mu isi yose irubona ariko nibigira ku idamange bati nitwemera yuko abantu baza muri uru rubanza ntabwo twemera yuko turukavaringa abantu ngo barubone kubera covid wajya kwa sese abaginani covid ntushobora kumenya ukuntu ibintu biteye bafite imitekereze umuntu yavuga yuko ari ya mafia ntabwo ari abantu ubona ko bakora ikintu gikomoka kuri za nzigo eshatu akajagari kabi umwanda ibintu umuntu yavuga ko ari puberi ndetse umuntu yanavuga ko FPR yatakaje abanyabwenge ugereranyije na hambere ukuntu ibintu byari biteye rero kuri uriya muhungu twagira umukiza umbambare ndimo namuvuga nabi ariko simbivuga mbigambiriye twagira umukiza twagira imana yego uyu nawe kugira ngo yicwe nge naje kubona ibi YouTube bateguye yo kudefanda cyangwa yo guhangana ni Shema TV rya wa musore ukunze gutangaza ziriya nkuru zabaye ejo bundi Cyuma Hassan iyo YouTube yazaga ivuga ngo Hassan Cyuma Hassan byavuze yarabeshye ntabwo byavuze ari ukuri bajya kunyomoza bavuga ngo uriya muhungu ngo yari igisambo reka tubyemere ko yari igisambo nkuko bagiye kubitekinika igisambo se sesa igisambo se kigomba kwicwa nizo zantego zangingo rero umuvandimwe yatangira avugiraho ntabwo umuntu yageze imbere y'urukiko kandi tuzi ko n'igihugu cyacu nta gihano cy'urupfu kigomba kubaho ntabwo uyu muntu yaburanywe cyangwa yari muri gereza ngo ahungwe bamurasi kwa kundi bajya bavuga ngo umuntu yaturutse ahunga araharicwa uyu muntu yarari hafi y'urugo baramwishe kandi uwamwishe yahawe amabwiriza ntabwo yapfuye kumurasa gusa uwamuhaye amabwiriza ntabwo yamuhaye kuri radio ni message ni WhatsApp yohereje message kuri WhatsApp ni mu murangizi baramurasa baramwica ikibazo rero kubera ubugoryi n'ubuswa no gukora ibintu bitari mu bwenge nibwo ujya kubona ukabona ikibazo gihinduye isura gitangiye kubahenda gitangiye kujya muri za human rights ugatangira kumva imiryango mpuzamahanga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu itangiye kuzana ayo mazina kubera iki ubuswa ubujiji kudatekereza kuba umuntu ari mu mwanya utakwiye kuba uwe wa muhungu rero imiryango iti noneho mutwiciye umuntu n'umuntu duhe n'umuntu wacu ujye kumukingura bati ibi bintu turabigenza gutya ugasanga niho hari tangiye kuvuka ibibazo n'ibindi bishobora kwiyongera mu mpfu zigomba gusana ziriya ibi bintu rero ni umwanda icyo nshima rero ni uko bamwe mu banyarwanda bari hariya muri ziriya nzego nabo batangiye kubibona nicyo nabivugaho ibindi ndaza gukomeza murakoze
urakoze cyane Benoit hari ikintu mwembi nashire mwahurijeho muvuga ngo amavuga ku byerekeranye n'ubutabera ko abantu bica abantu bagombye gukurikiranwa n'ubutabera yewe icyo kintu nagira ngo mbabwire yuko ntabwo nshaka ko wenda tucyarwimansaho kuko ndabizi muraza yenda muransinda simbizi ariko yewe abantu mu Rwanda abantu baza polisi y'u Rwanda ikazi ikabica boherejwe ni na polisi boherejwe na n'ubutegetsi ngo nibagende babice barangiza ngo ubutabera bwagombye ngo kudefanda abantu akaba ari nabyo tubona umuryango uhaguruka uti mwakoze rwose turabashimira ko yewe ikintu kari na ikintu kitari cyanyura muri ibyo byose yewe nta n'ubutabera mbona busoboka ku bintu bikorerwa abanyarwanda ku bintu bikorerwa abantu bicwa bishwe n'ubutegetsi bishwe n'abantu batumwe n'abategetsi ngo nibagende babice kandi ngo ubutabera bwo murabyumva yuko ibyo ngibyo nta n'ubwo iryo jambo ryagombye kuba aplike muri yuka epi eske ubutabera bugarura umuntu wapfuye ubutabera yewe iryo jambo ntabwo ryemera ubutabera bugarura umuntu wapfuye mu by'ukuri we ubutabera bamaze kumwica yego ashibye
yego ikibazo urimo kwibaza gifite ishingiro
ikintu nashakaga kugarukaho mbere yuko ufatira ijambo nagira ngo mbibutse igihe asinapoli bamwica uburyo abana be basabye bandikiye Kagame Kagame ubwe Perezida Kagame baramwandikira bati nimutubwire impa nimukore investigation ku rupfu rw'umuntu wacu muduhe ubutabera muri ukuntu yavuze yaravuze ngo nabonye bamubakije niba urwandiko yararusubije aravuga ngo nabonye ngo baragiye muri RFI na VOA ngo ariya maradiyo nayo ngo arafasha ngo ndumva ngo ibyo ngibyo ngo bihagije urumva Rwanda bitwa ari ibintu biba byavuye mu butegetsi hejuru yewe ntihazagira umuntu umbwira ngo ubutabera se uzajya uzabuhana ubutabera na kuzabwegereza kuri nde kandi abo ngabo bagombye kuba ubutabera aribo baba batumye abaza kukwicira iryo jambo rwose yewe sinzi ntabwo mbizi aho ngaho hari urujijo ashire komeza uvuge
yego urakoze kandi akababaro uburakari agahinda umuntu agera muri ibi byose ni ibintu byumvikana cyane ariko buriya mu kuvuga ubutabera ntabwo ntekereza ko mugenzi wanjye Benoît nanjye tukavuga ko ubutabera bukora muri kino gihugu ahubwo twari turimo kwerekana yuko kuba inzego z'imiyoborere inzego z'imiyoborere cyangwa se inzego z'ubutegetsi kuba zidakora zikoreshwa n'umuntu umwe ingaruka nuko abo bantu bicwa bakicwa n'inzego zishinzwe kubarinda kandi ukabona ko babikora badatinya n'ubutabera kuko ubutabera nyine nta buhari ariko ikintu cyakuzwa cyo gikomeye cyane mwabonye yuko basa nk'abasubiranyemo abantu bari bambaye imyenda ya gipolisi n'abambaye ya gisivili ntabwo bose wabonaga ko ari ibintu bavuganye cyangwa se ko ari ibintu baje bafitemo coordination ahubwo wabonaga hari nk'umukomanda bavuze wabazaga ngo byagenze gute kuki ibi biri mu kugenda uku nguku uriya cyuma hasari yavuze ubona ko abo bandi bambaye imyenda ya civile barimo gukora ibintu wenda bitanu abandi batanazi njye nkavuga nti rero hariya harimo ntabwo twafata abanyarwanda bose ari mu gihugu cy'u Rwanda ngo bose tubagire babi ni nayo mpamvu uriya dukora ibiganiro ni uko tuba tugira ngo twibande kuri abo ngabo bazima ariko nabo bari mu gituko cy'imyaka 27 niho tugeze murabona emirance ikibazo cya mbere gihari gikomeye cyane umuntu aravuga ngo ikibazo cya kiragoye nagize ikibazo nzashaka perezida ndi akavuga ko nzashaka perezida ubona ko abyizeye kandi na perezida nawe igihe abaturage bahuye nawe bakambwira bati twagize ikibazo ubona ko yishimiye gukemura ibyo bibazo by'abaturage ariko ubona ko hari ukuntu asuzuguye abandi bayobozi reka mbita abategetsi abandi bategetsi bakorana ubona avuga ati ibi byapfuye gute imbere y'umutegetsi biriya ni ugufata umuntu ufite inshingano responsibility warangiza ukabwira abaturage ati uyu nta kintu avuze mujye munyuraho urumva kuri igihugu
cyakamubasuzuguza
noneho ukibaza uti ese ubundi bijya gupfa ari hehe ko ari we ubigenga byose bijya gupfa ari hehe urabona ko uburyo umuntu abeshya ageraho nawe akibeshya kuko kugira ngo wishimire ko ibibazo byose ngo byananiranye n'uwo bikemura urimo kugaragaza nyine ko hari igitugu ndengakamere urimo kugaragaza ko inzego zidakora n'uwo wenyine ukora n'izo disikuru rero uba uzi uvuga ngo urwego nk'uru rwakoze ngo minisitiri ntiyakoze ibi n'ibi ni amakosa yawe ni ukubera wowe noneho mufate umuntu ujya mu muhuro w'abayobozi iriya retreat bajya bakora ngira ngo murabyibuka kuri YouTube biracyariho kandi biriya ntabwo byasohotse ari par accident ntabwo byasohotse batabigambiriye bagira ngo baberekane ngo uwo Romford ahantu umuntu avuga ngo
gutera ubwoba
mwese niyo atagira umuntu usubiza ntabwo musohoka muri iyi sara
gutera ubwoba
aha rero nkababwira ziriya ntore n'abantu bashyigikiye leta bavuga ngo ngwereka ngo ibiba byose ntabwo ababizi umuntu ubwira abayobozi bose ngo nimudasubiza ntabwo musohoka ngo ntabwo ababizi ni ibintu bigaragaza neza imbaraga yihaye ariko imbaraga zishingiye ku iterabwoba no kwica abantu igitugu rero cya Kagame usanga nyine nk'uko Benoît yavuze mu kanya kirimo ikintu kimeze nk'ikene wabo afite abantu akoresha bimeze nka mafia hakajyamo ikintu cyo guharanira ikintu kimeze nka populisme guharanira ko abantu bakuvuga wowe bavuga igihugu ntibavuge ko inzego zikora neza ariko bakavuga ngo wowe 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 ni wowe ukora neza ibindi byose nta kigenda niyo mpamvu mu bintu nk'ibyo ngibyo umuntu wese uhagurutse yaba umunyamakuru yaba umunyeshuri yaba umunyemari yaba umusirikare yaba umupolisi umuntu wese uhagurutse akavuga ati ibi naga umuntu ntago bikora iyo utagiye muri perezida barakwica naho ngaho ibi byose bituruka none Emirance nyemerere kuri ibi bya separation de pouvoir nerekana ahantu ibintu byose bipfira murabona ko twavuze ko leta ya republika ibigizwe na assemblée nationale iyi ngiyi itora amategeko ikagirwa na guverinoma ishinzwe kuba gushyira mu bikorwa amategeko ikagera na justice ibi byose rero bakavuga kugira ngo bikore neza hagomba kubaho separation z'izo pouvoir kandi zigomba kwigenga mu mirimo yazo reka rero mbereke ibintu bimeze u Rwanda aho ngaho twashyize republika cyangwa leta mushyireho Kagame noneho handanse assemblée nationale donc inteko nshinga amategeko naho mushyire Kagame sibyo mujye kuri guverinoma mwandikeho Kagame mujye kuri justice mwandikeho Kagame igihugu cyose ni Kagame nubwo ngo niba binagenda nabi abantu batazajya bavuga ngo dupfa kuvuga ngo akora nabi ngo tutazi n'ukuntu bigenda niba binagenda nabi ukurikije iyo shusho maze kubereka ni Kagame reka abatazajya ngo ni mugenzi wanjye ntabyo nshaka reka mvuge Perezida Kagame uyoboye kiriya gihugu ibintu byose bihapfira amenye ko ari we umunsi use ko umunsi sinzi ko uzanagera cyangwa sinzi ko azanabitekereza ariko urwego rushinzwe gutora amategeko na guverinoma n'urwego rw'ubucamanza rwa justice ubutabera izo nzego ziramutse zigenga hari ibintu byinshi tutabaza Kagame twajya kubaza abandi babishinzwe ariko murabona ko n'abaturage ubwabo baravuga ngo byananiranye rekanye kubaza Kagame cyangwa iki kibazo nabonye bashatse kutanyumva rekanye kubaza Kagame ibintu byose Kagame nuvuga ngo niwe ubiri hejuru
ibyo bintu biteye
kandi ikibabaje ni uko nta murage azasigira u Rwanda usigiye kuvuga ngo twigeze kugira umuperezida w'umugome wishe abaturage akenesha abaturage nta kintu kibi iyi sisiteme ya Perezida Kagame itari yakorera abanyarwanda nta na kimwe kibi ari naho dukunze kwibaza kandi na bagenzi bacu bandi bari muri opposition n'abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga bakunze kuvuga ngo ariko muhora muvuga ariko ibi bintu bizarangira ryari ko muvuga bigakomeza bizarangira ryari nyine niho ushaka kugana ubundi kwigobotora ingoma y'igitugu bisaba ko n'abaturage simvuze abanyepolitike abaturage
kuko tukigeraho mu kanya ashize
yego
utsorezaho
okay ubundi kamenye ibintu
ya mu by'ukuri ikiganiro twari twiyemeje ko kidatinda kandi kigiye nizere ko tugiye kukirangiza ariko mbere ko tukirangiza hari akabazo nagira ngo mbabaze k'amatsiko nizere yuko katadusubiza inyuma tukivuga ku rupfu rw'uyu muhungu sibyo urupfu rw'uyu muhungu impamvu twarujeho hariho umuntu ushobora kwibaza ati ese kubera iki Jean de Dieu ari we muvugaho wenyine hapfa bangahe kuko abanyarwanda bapfa buri munsi ariko urupfu rw'uyu muhungu jyewe nabonye ruri different kubera uburyo bamwishe n'uburyo batwaye umurambo umuryango we ukamara icyumweru cyose kirenga uri gushaka umurambo warawubuze ahangaha nagira ngo muhasobanurire ntabwo nzi niba hari icyo wenda nabashubije inyuma ariko hari inkuru duherutse kumva yasirikiriye mu makuru kandi yabaye verifiye ko igomba kuba ariyo mwarayumvise y'imyanya ya bizinesi ya shipumenti bigeze kubona niba ari ubwato niba ari imodoka niba ari iki sinzi yajyaga mu Bushinwa bitwaye ubugabo imyanya y'umubiri y'igitsina gabo ngo ibihumbi niba ari 70 bafatiye muri iyo modoka cyangwa muri muri ubwo bwato bwajyaga mu Bushinwa buvuye mu gihugu cya Afrika. None uburyo rero uyu muhungu yishwe bakamurasa mu mutwe akaza yangiritse mu gatuza yangiritse cyane, wabonye ko na nyirawe bakumbajije icyo kibazo wigeze kubivugaho ashire ukuntu yiruhukije ukabona yikijijwe abanje gutekereza icyo kuvuga ubona yuko hari akabazo, avuga ko yangiritse cyane mu gatuza. Turabizi yuko imyanya y'umubiri yose ikenerwa ikoreshwa iva mu nda, ese twatekereza yuko u Rwanda rwatangiye gukora kwembesisa muri iyi business yo kujya igurisha imyanya y'umubiri y'abanyarwanda muri urwo rwego, nk'uko twumvise ibyo byabereye by'iyo kamyo yari itwaye ubugabo bw'abantu ibihumbi n'ibihumbi bagiye kugurisha mu Bushinwa. Twatekereza ko u Rwanda narwo rutangiye iyo business ngo abanyarwanda nabo babimenye. Mwebwe mubitekerezaho iki? Jewe niko mbitekereza, je regrette. Jewe niko mbitekereza kuko kugira ngo umurambo bawutware nyiri umurambo yirirwe yirukanka ntabwo numva izahabu iri muri uwo murambo, ku buryo bica umuntu ntibamusigaho bamwiciye ngo nyirawe bamutware bamuhambe, ba nyirawe bakagomba kudepansa amafaranga badafite birirwa bazunguruka igihugu cyose babacuragiza bashaka umurambo w'umuntu wapfuye. Nimumbwire niba iyo analize yanjye ari iy'abasazi cyangwa niba mwumva ko ari ibintu namwe bishoboka bifite ishingiro. Ijambo ndariha Beno.
Okay, murakoze cyane Emerance. Ngiye uko ndi bubivuga wenda biraza kuza gutandukana gatoya nini nuko byibaza. Muri iki gihe ibice by'umuntu byinshi bifite agaciro, uhereye kuri ibyo wenda gusa icyo kindi kirebana no gushahura abagabo bakagurisha bimwe mu bice byabo bakabijyana mu Bushinwa. Ntabwo nari sinzi icyo Abashinwa barimo bashakamo, ntabwo ndakimenya neza. Uko iminsi igenda yigina imbere tuzagenda tumenya impamvu ibyo bintu numvise ko byafatiwe mu Bushinwa koko. Ariko reka ngira icyo mvuga ku byerekeye uwo muntu wafashwe akamara igihe kinini atarahabwa umuryango we kugira ngo ajye gushyingurwa. Mu by'ukuri ntabwo inkotanyi cyangwa se FPR yari yagira aho ishobora kurasa umuntu ku manywa y'ihangwa ngo ibwimane kubera ko ishaka kujya guca bimwe mu bice by'umuntu bikenewe. Ko bariya bafite ubushobozi bwo kuzana nijoro mu nzu bagafata abantu bakabatwara bakabivanamo ibyo bice bashaka, babifitiye ubushobozi rwose. Ahubwo okay, ntaragira kuri icyo. Icyo navuga wenda nongere no ku bindi bice by'imibiri bikenewe cyane. Hari ibice by'impyiko, hari ibice by'umwijima, hari ibice by'umutima, n'ibindi amaso, iki bigenda bikenerwa mu by'ukuri muri iki gihe cya tekinoloji. Ibyo rero ku manywa mu gihugu cyacu cyahariya mu Rwanda abantu barashimutwa ku manywa na nijoro, abenshi ntibanavugwa buriya. Abantu benshi bibera mu mujyi wa Kigali abenshi nta kazi bafite, abenshi baba baraje kwishakashakira. Abantu muzumva ngo baburiwe irengero ni ba abantu mu by'ukuri baba banazwi bashobora kuba bafite ibikorwa bizwi, ariko abenshi birirwa batoragurwa baje bagatega imodoka bakayibura nijoro bakarara bakize babatwaye, imodoka yahagaritswe nijoro bagahagarika bagatwavanamo bashaka. Ibyo ntabwo tubimenya, ni gake cyane. Njye rero ntekereza ku byerekeye uriya mugabo uko byagenze kugeza naho bimana umurambo we. Uriya mugabo Gasana Rurayi wahoze ayobora intara y'Amajyepfo harimo na za Gikongoro na hehe, ni umuntu w'umwicanyi ariko usa n'igisayi uhubuka. Ndabizi arabikurikira ibyo tuvuga azanabikurikira. Ni umuntu uhubuka, ni umwicanyi mu mateka ye. Ibintu byinshi rero ntabwo ajya atekereza. Ariko ngarutse kuri cya gitekerezo kuri bya bintu ashiye amaze kuvuga yuko buri rwego ugenda umadikamo Kagame, nta muntu numwe mu Rwanda wagaragayeho kwica yaba ari polisi yaba ari umusirikare yaba ari umuturage runaka wigeze hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kubera iki kuko rwa rwego nyubahiriza tegeko nirwo rubishinzwe nirwo ruvuga ruti ubwo wishe wakemuye ikibazo uko cyagomba gukemuka kuri rurayi rero byagenze biti rurayi cyangwa se gasana yarazi ko yishe umuntu abantu bashobora kwicicikira ndetse kwazanya amatwara mashya muri kariya gaca hawe kuzajya kuyobora kubw'iyo mpamvu rero yarazi ubwa murashe kwa atanze isomo mu banyarwanda ikibazo rero cyaje gukomera aho kigere mu itangazamakuru n'abantu hanze bakacyumva kimaze kumvikana rero kuri gasana yayo mashakisha izindi nzira uko agomba kwisobanura mu nzego zimwe wibuke neza yuko u Rwanda rwari rumaze iminsi mike rusohowemo raporo yuko rurimo rwica abaturage rurasa abantu ku manywa y'ihangu ibyo byose iyo raporo yari imaze iminsi imaze gusohoka yo mararayiti ivuga ukuntu u Rwanda rurimo ruhohotera abantu kuri rurayi rero yagombaga gutanga ibisobanuro mu nzego zimwe z'umutekano zimurusha kwegera Kagame kuko ruriya rwego narwo rukeneye gutanga ibisobanuro imbere ya Kagame rero kuri rurayi kugira ngo atange umurambo cyangwa se kugira ngo hari harimo itekinika no gushaka gucecekesha bariya abantu ngo baceceke ikibazo ntabwo ari ukwerekana umurambo cyangwa kugira ngo wabushyingure ahubwo bwari uburyo bwo kunegosiya n'umuryango kugira ngo ibintu bigende neza byo gusakuza icyo rero nasoza nkubwira kuri iyo ngingo
none se kunegosiya n'umurambo ngo ibintu bigende neza byo gusakuza byari guceceka umurambo warabuze
umurambo wigeze uburaho umurambo wari uri mu buruhukiro muri morgue ni ukuvuga ngo kuba umurambo wari muri morgue hari itegeko ryari ryatanzwe n'undi muntu ritavuye ahandi hantu ibukuru wa musumba noneho byasabaga yuko agomba kuzajya kwisobanura wibuke yuko ribu ivuye Kigali yari yatanze uburenganzira k'umurambo ugomba guhabwa ba nyirawo bigeze mu gisirikare cyo muri kariya gace na polisi ya hariya bibi kibazo wibwo ugasana ni umusirikare kandi yigeze no gukorera polisi ni ukuvuga rero inzego zariya ziramwuba zumva yuko icyo avuze zitagomba kukivuguruza ibyari bivuye Kigali rero byari bihabanye n'itegeko ryatanzwe n'umuntu bitavuye mu maboko ya Kagame ni ukuvuga iki rero kuri rurayi hari ikibazo cyo kurekura umurambo ibintu bitarasobanuka mu nzego zegereye Kagame neza ubwo rero kugira ngo umurambo uzasohoke ku munota wa nyuma nuko byanze bikunze ikibazo cyari kimaze kuvuga ngo okay nimutange umurambo ibindi tuzakurikira hanyuma kurikira rero hanyuma niho hane nigeze kukubwira kare ko mu by'ukuri ibyemezo bitangwa biciye kuri WhatsApp cyangwa se no kuzindi mbuga nkoranyambaga bigira inkurikizi kuko ubu ngubu tuvuga ibi hari abandi bantu bagomba gukurikiranwa n'utari rurayi ahubwo bagomba gukurikiranwa n'izindi nzego kubera ko icyemezo cyafashwe na rurayi cyatanze isura idasanzwe muri kiriya gihugu cy'u Rwanda rero njye uko mbibona bitandukanye gatoya n'uko wari ubivuze ntabwo umuntu yishwe kugira ngo bafate ibice bimwe by'umubiri ahubwo umuntu yishwe ku itegeko ry'umuntu ku giti cye kubera icyeme kubera urwego ariho noneho bifata indi sura kuko abanyarwanda nabo batangiye kuvuga bati okay ubwo ibintu umuntu wacu apfuye reka duhamagara umuntu runaka azarebe bino bintu bihute rero guhamagara kwa telefone kumunyamakuru runaka cyangwa telefone y'abanyamakuru runaka bakaza kureba ibyo bintu niho rero usanga natwe tubashije kumenya ayo makuru ariko akenshi yagiye baho n'ubaracyabaho tutashobora kuba twabasha kumenya reka nse n'ucumbikira aho ngaho wenda niba ntumvikanye neza waza kumbaza cyangwa se waba utanyuzwe wenda tukazabigura koko n'ufite uvuga yuko umwanya ari mutoya w'ikiganiro naho ubundi by'iwacu mu Rwanda akenshi byenda kuba fotokopi kuko sisiteme yo kwica isa naho ari imwe isa naho yacuriwe ahantu hamwe ubwo rero uraza kwihanganira wenda ibisobanuro nguhaye ariko mu by'ukuri njyewe niko mbyumva murakoze
urakoze cyane Benoit ntabwo numvise ibintu mbwiye harimo ibi ibinkombense ibiri convenca ariko areka mbaze na apa reka tujya ku tujya mu soto w'ikiganiro ikibazo cyanjye gikurikiraho ashire ndamuha ijambo nawe nagira nashaka gukora commentaire ayikore kuri ibyo ariko anasubiza cya kibazo yashatse gusubiza nkamuca mu ijambo aho yari agiye kutubwira uko abona umuti w'aya mahano aho wava n'icyakorwa ndagira ngo dusoze muri muri kuri icyo dusoreze kuri icyo kibazo ashire ni wowe ufite ijambo ushobora
Emirasa
ariko unasoza ubwo nurangiza na Benoit arafata ijambo atubwire uko abona ibi aya mahano icyakorwa kugira ngo ibintu bihagarare urakoze
yego urakoze cyane nge ndagaruka cyane kuri biriya bintu twavuze kandi nahurijeho na Benoit by'inzego zigomba kwigenga kandi zikorera abaturage ubusanzwe ahantu hose yo inteko nshinga mategeko yashimuswe na perezida cyangwa se n'abandi bantu cyangwa se igisirikare umuturage abagomba kureba uko bigenza kugira ngo abeho icyagaragaye kubera igitugu ndengakamere kiri mu gihugu mu Rwanda usanga abaturage bari mu gihugu ndetse na bamwe bari hanze bavuga bati abantu bateye ubwoba nta mikino bagira reka duceceke byerekana ko abanyarwanda bagenda bongeza imbaraga bashyira imbaraga nyinshi mu kwihanganira igitugu kurusha wenda kukirwanya ubwo ntabwo mvuze benshi ntabwo mvuze abanyarwanda bose ariko ndavuga abenshi bari mu gihugu kuba ibintu bigikomeje ku nguku n'abari hanze wenda nabo ntabwo twakwikuramo kuba bigikomeje ku nguku nuko hari ikintu cy'ubwoba gihari kandi kugira ngo ujye uharanire uburenganzira bwawe kuko igihango kiri hagati y'abayoborwa n'abayobora ni itegeko nshinga iyo itegeko nshinga ritubahirijwe ako kanya uburenganzira bw'umuturage buba butangiye buba bwanavogerewe ako kanya itegeko nshinga ritubahirijwe niwo usanga abantu babaye mu gitugu igihe kirekire kuko ahangana atanga urugero muribuka perezida Trump ukuntu yitwaye ku baturage kubera itegeko nshinga ntiyigeze arenza manda imwe ndetse no muri iyo manda yayiyoboye bishyushye buri mwanya benda kumudestitua bitaga impeachment kurangiza manda ye igihe kitaragera kubera ko arimo kwitwara nabi ibi rero bigaragaza ko mu by'ukuri ibyo bita umuyobozi abaho kugira ngo ahe serivisi abaturage ntabwo abaturage baberaho gukomera amashyi umuyobozi hari n'igihe bamwe mu ntore batubwira ngo ari kuki muhora munenga kuki nta kintu mushima ntabwo inshingano z'umunyarwanda z'umuturage ari ugushima ubutegetsi iyo hari demokarasi abushima yongeye gutora abategekaga ariko mu gihe ubutegetsi butubahiriza inshingano zabwo umuntu agomba kububwira akabukebura butatikosora bukavaho bukagenda mu Rwanda rero urabona ko inteko nshinga amategeko twayita ko ari inteko ya Kagame izindi nzego zose z'ubuyobozi perezida Kagame none se ubwo separation du pouvoir izaba gute hagati ya Kagame ni umuntu umwe ufashe ibintu byose
Kagame
niko bimeze umuti rero ni uko abaturage bongera kwiha agaciro nyako apana aka gaciro babwira ngo mwiheshe agaciro mukomera amashyi umuntu ibyo ntabwo birimo umuntu uvuga ngo azabarasa ku manywa y'ihangu mukomera amashyi ibi ngibi bizarangira ari uko abaturage kandi uvuze ngo impamvu uvuga ngo abaturage ni uko hashobora kuza n'undi muntu cyangwa ishyaka cyangwa se indi gurupe y'abantu ikaza ikaba yakoresha nk'imbaraga Kagame akavaho nabo bari kumwe nabo bakaza bagakomeza ibyo Kagame yakoraga kuko mbibutse ko ku gihe cy'ubwami hari igitugu ibyo ntitukabibeshye niko bimeze ku gihe cya Kayibanda hari igitugu abantu bararenganaga no ku gihe cya Habyarimana hari igitugu abantu bararenganaga n'ubu ku gihe cya Kagame igitugu kirarimanyije kirakomeje ni iki rero abanyarwanda bakora kugira ngo bace burundu imyitwarire ijyanye n'igitugu. Nuko iyo ikirura cyamenyereye kuza mu ntama kigatwara izo kishakiye, y'intama zidashyizeho umurongo utarenga, ikirura kirakomeza mpaka. Mu Rwanda rero abaturage bagomba kuvuga bati umuntu ajya kuri uriya mwanya kubera ko tutwabishaka. Kandi ibi ni ibishoboka ko byagiye biba n'ahandi hantu henshi cyane, muri Tunisia, muri Burkina, muri Mali ejo bundi, muri Sudan, Sud Sudan, muri Sudan, ariko na Sud Sudan twayivuga ko nayo yageze aho ngaho irarwana na Sudan irigenga. Ni ibintu byagiye bibaho mu mateka twagiye tubibona. Ni ukuvuga ngo abantu ni bikuremo ikintu cyitwa ubwoba, cyane cyane ndabwira abari mu gihugu, kuko nta na rimwe impinduka zishobora kubera ahantu hamwe gusa. Impinduka ziba kubera ko abantu bafatanyije. Abari mu gihugu hari ibyo bagombye gukora, n'abari hanze hari ibyo bagombye gukora, kuko hari nk'ubu ngubu turi kuvugana kuri radiyo iteme twisanzuye. Sinzi ko mu Rwanda aya magambo nayahavugira ngo simbiryozwe cyangwa se ngo simbizire, ariko nibura kuba umuntu ari hanze bimuha ubwo burenganzira cyangwa se ubwo bwisanzure bwo kuvuga ibintu uko biri, ugamije kubaka igihugu cyawe. Nibyo bita patriotisme nyayo, ureke bariya bagenda bakoma amashyi gusa. Nuvuga ngo abaturage rero bari mu gihugu nibikuremo ubwoba, kuko n'ahantu bigeze kugira ubwoba ntacyo bimaze. None se uriya musore bishe n'abandi bose bagenda bicwa bari bakoze iki? Bari bavuze iki? Wigeze bumva hanze banenga leta? Ntibabishe. Wanenga leta uricwa, utayinenga uricwa. Nuko ngo izo mpande zombi uko zitwara imbere ya leta, leta ntitinya gukomeza kubica, ica babo no kubashyira mu gitugu ndengakamere. Umuti rero nuko umunyarwanda uri mu gihugu ndetse n'abari hanze bagerageza bagakorana, tukikuramo ubwoba, kuko ubwoba nitunabwikuramo, ubwoba buza kubera ko ubutinya ngo baranyica, baratorasa, baradufunga, baraturangiza. Ndabarahiye iriya leta ntabwo ifite imbaraga zo gufunga abanyarwanda bose cyangwa se zo kwica abanyarwanda bose. Ntibishoboka, ntabwo yabishobora. Ikindi, bari abasirikare bose bari mu kino gihugu n'abapolisi, harimo abazima badashobora kurebera ayo mahano yongera kuba, barahari, ariko bagomba nabo gutizwa imbaraga kugira ngo iki kintu kibize nka revolusiyo kibi, bacukubiri n'igitugu burundu. Ibi rero nitutabikora bazakomeza batugenze uko batugenza mpaka aho tuzavuga duti reka dutegereze Imana kwizadutabara cyangwa kwizabikora. Ariko nta hantu nzi Imana yatabaye igihugu cyose. Abantu batera intambwe ya mbere, Imana ikaza nayo ikabafasha ikabayobora kugira ngo bigende neza. Ndumva ari kimwe icyo navuga Emerance, rwose ndashimangira yuko abantu bagomba kwikuramo ubwoba. Ubwoba ntacyo bumaze usibye gutuma iyi leta ikomeza kugumaho, kandi nayo ni leta iyoborana ubwoba, kuko mu by'ukuri abanyarwanda ntabwo ari abantu bagoye. Wabahaye amahoro n'ituze n'ubwisanzure, abanyarwanda bashobora no kugutura imyaka ijana ikarenga. Iyo utangiye gukora ibi ngibi byo kwica abantu imyaka 27 igashira, ariko tuvuga 27 ngira ngo abatewe udufuni cyangwa abatorokotse ntibakumve ko tubibagirwa n'abishwe ibyumba. Donc ni imyaka irenga 30 iyi FPR ya Kagame yica abaturage, yica abana b'u Rwanda. Ibi rero ni ibintu bigomba kugira aho bihagarira, kandi bizahagarara ari uko abantu bashiritse ubwoba. Urakoze cyane Mirasa, reka mpinira.
Urakoze cyane Ashibe. Ya hari ibintu uvuze nza kugarukaho mu kanya nange ni ijambo reka nsabe na mugenzi wacu kugira ngo nawe avuge ijambo ryo gusoza, atubwire niba hari solution ya proposa cyangwa se uko abibona. Benoit, ijambo ni ryawe.
Murakoze cyane Emerance. Icyo nge mbibona, ikintu cya mbere cyo ni uko ndavuga nk'umwe nanjye wabaye muri FPR nkayivamo, wagize uruhare muri biriya bintu byo kuvuga ngo twubake FPR. Nsa ndi umwana byinjiramo finaruma, nanjye ndongera mfata icyemezo cyo kuba
kuva mu mahanga no gutangira kurwanya biriya bintu n'imikora. Iyo uvuga ibi ngibi rero wenda babibaye babaye muri FPR cyangwa se babaye mu Rwanda ha. Igihe FPR yageraga muri kiriya gihugu hari ibyo nemeranya nabo nizera ntashidikanya. By'umwihariko cyane cyane nk'abasirikare kera twatinyaga no kuvuga izina rya Kagame mu izina. Undi yitwaga Fande PC cyangwa ubundi tukamwita Muzehe, byari bihagije kabisa kuko wumvaga kuvuga izina rye ari ibintu bigoye, ibintu byakugiraho ingaruka n'icyubahiro cye n'iki. Ariko kuba aka kanya Abanyarwanda bamaze gushinga mashyaka hirya no hino yo kumurwanya imikorere ye, kuko twatangiye tuvuga yuko buri sisteme yose y'igihugu isa naho ari we ishingiyeho dushingiye ku byagiye bivugwa. Umuvandimwe yavuza kumija ahantu mu bayobozi bagenzi be ati simbarekura ubarekura warababyaye se umwana wabyaye Ange. Ndatekereza ko Ange aka kanya iyo agiye arakomanga ntabwo yinjira suni ku rugi ngo arukubite rugo imbere. Ariko abantu b'abayobozi bafite imiryango bavamo bafite aho bakomoka bafite ukajya hari ukabahagarara imbere ngo ntubare ngo ntabwo barekura. Ibyo bintu rero ntekereza ko kuba dubivuga kuba Abanyarwanda mu gihugu hagati batinyuka kubivuga, abo tuvuga harimo ba Diane Shima Rwigara, barimo ba umubyeyi we n'abandi batinyuka kuvuga ibintu nk'ibi ngibi, ni kimwe mu bintu mu by'ukuri umuntu yavuga yuko Abanyarwanda bashitse ubwoba. Kuba abanyamakuru batinyuka kujya gufata amakuru bakayatangaza uko yakabaye ni kintu umuntu akwiye gushimira. Kuba hari abanyepolitiki bari haguruka bakavuga bati oya ibi bikwiye guhinduka ni ikintu umuntu akwiye gushimira. Twebwe rero turi mu mahanga ntabwo dukwiye kuba kuri za mikoro gusa, ari nacyo shimira cyane runana ruhanana n'impinduka, kuko n'ibyo rukora ntabwo rubijyana mu itangazamakuru ngo bijye kwandikwa, usibye ko bakurikira radiyo iteme bakavuga ngo hari ibiganiro kimwe bibiri bitatu, ariko biriya biganiro bikorwa hari n'ibindi byinshi byakozwe bitajya kuri radiyo cyangwa bijye no mu nyandiko. Nkaba mbona ko Abanyarwanda bo mu Rwanda hagati bakomereza hariya, bakomeze bazamuke bagaragaze ko ku ruhande rwacu hano hanze turakomeza kugaragaza kutemera akarengane gakorerwa Abanyarwanda, kandi bizajya bikorwa duhurije hamwe kugeza igihe tuzarandurana mu mizi biriya bintu bikorerwa hariya. Nsoza rero nagira icyo nibwirira gusa inzego z'umutekano cyane cyane ziriya nzego zikunze gushukwa ngo nimugende muhohotera abaturage. Ndababwiza ukuri amateka nahoze mbona kare Amerika yemeje genocide yakorewe abantu muri za Romania yakozwe n'abantu n'igihugu cya Turkiye, ni ibintu bimaze imyaka n'imyaniko. Ndababwiza ukuri yuko ntabwo bizashoboka yuko warenganya abantu mu myaka 20 30 40 50 nta ngaruka zigize ku bantu babigize mu ruhare. Icyo rero nakwisabira inzego z'umutekano niba gutuma kwica umwe ko washakisha ikibari cyo kurwara ukavuga uti ndarwaye inkandagiye icupa rirantemye ndiwe n'inzoka ngiye mu bitaro, ariko wemere kwica umunyarwanda. Kuko kugeza ubu ngubu ikimaze kugaragara abantu bose barimo baragenda bihindura amazina nk'iriya convocation mubona yahawe Adeline, buri uriya muntu wanditse ko yamutumije siye. Ariko ikibazo aho kiri nuko uwamutumije yamaze kubona amaso ku yandi n'umunyamategeko wa Adeline kandi yabonanye na Adeline. Usanga rero ibyo bintu nubwo babikora nabo bazi ingaruka zabyo. Nabasaba rero yuko inzego zose z'umutekano zabi za polisi zabi za gisirikare gukora ibishoboka byose bagakora kinyamwuga, atari ibyo ngibyo biragoye kugira ngo bazabashe gucika ubutabera. Kuko Kagame twaje tubona hariya ntabwo ari afite garanti yo kubutegeka kino gihugu imyaka 100 ibishoboka niyo hataba bamurwanya, kandi tuzi neza yuko ibyose akenshi bishingiye ku gahanga ke kuko ababikora babagira ngo bamushimishe. Soza rero ndagira ngo nsabe inzego z'umutekano zihagarika ibi bikorwa byo gukomeza kugirira nabata abanyarwanda. Niba mutarimo mubibona, hari byinshi muzarebesha amaso mu minsi mike cyane bitarenze n'amaso, ko igihugu cy'u Rwanda kigiye kwinjira mu kaga. Asigaye nkabashimiye cyane Emirance wampaye umwanya kugira ngo nanjye ntange umusanzu wanjye mu gutanga ibitekerezo ku gihugu cyanjye. Nizera neza yuko nanjye nimba kenera nzababona. Murakoze, Imana ibagirie neza.
Murakoze cyane Benoit. Kandi nitwe tugushimiye ko waje kudufasha kutuganiriza na jyewe na Shile. Turagushimiye cyane. Hari ikintu mwahurijeho na Ashile, nanjye nsoza nagarukaho. Mwakunze kuvuga muti sisiteme yose ishingiye kuri Kagame. Ashile yigeze kubivuga mu buryo busa naho bushekeje, avuga ati urwego rumwe ni urwa Kagame, ukorana na Kagame agakorana na Kagame, inzego zose ni Kagame. Iki ni ikintu kibabaje, kuko niho byose koko bipfira. Sinzi niba abanyarwanda bose babyumva yuko izi nzego eshatu iyo zidatandukanye ngo buri rwose rwigenge ariho ibibazo byose biva. Umuturage wajya kumva ngo barimo baramurega ko yibye igitoki ni nk'urugero, ati aka karengane rwose ngiwe nzajya kubwira Kagame aze kudiringa n'umuntu w'igitoki. Kagame yabaye byose, sinzi impamvu we yumva, aho kugira ngo yumve ko ibi bintu birimo ikibazo ubona yuko bimushimisha. Iyo abaturage baza baramubwira utubazo nk'utwo, nk'aho inzego yashyizeho nta na rumwe rukora, urangije ubwira wihanangiriza inzego z'umutekano guhagarika ibi bikorwa. Sinzi niba zizatwumvira, sinzi niba zizabihagarika. Njyewe nataye icyizere, ariko nizere yuko zibyumva. Ariko kandi ubwiye n'abantu uti mushyire hamwe, iyo abantu bashyize hamwe nta kibananira. Ibingibi nashire ndumva yabivuzeho, avuga ko abanyarwanda bagenda bashyira imbaraga mu kwihanganira igitugu mu mwanya wo kukirwanya. Iki kintu nagakunze kandi numvise kari deep, kumva ko abanyarwanda aho kugira ngo barusanga bashyira imbaraga mu kukihanganira. Abanyarwandakazi, ntabwo ari uku ibintu byagombye kugenda. Ntabwo ari uku byagombye kugenda nk'uko n'abagenzi banjye bamaze kubivuga. Banyarwanda, nimwihagarareho, nimubwira ababicira yuko mutabyakira. Nimukajye muhaguruka ngo mushimire ngo yuko babahaye imirambo y'abana banyu. Ese kuki bagomba kubaha imirambo babahaye abantu bazima? Kuki bumva yuko bafite duruwa yo kubaha umurambo mukawakira ndetse mukanashimira, mukavuga ko mushimishijwe cyane yuko mubungubu mugiye kuruhuka? Noneho turaruhutse, tugiye gusinzira. Usinzira hejuru y'umurambo w'umwana wawe, hejuru y'umwana wawe wapfuye utazongera kubona? Ukabyumva, ukabyakira ndetse ugashimira abategetsi? Ibi bintu biteye agahinda. Hari ikindi kintu Ashile yavuze nshaka nanjye kugarukaho, yuko ibi bintu bikorwa n'agatsiko k'abapolisi n'agatsiko k'abasirikari, ariko bareberwa n'abandi bapolisi n'abandi basirikari. Tuzi neza yuko bashobora nabo kuba ibi bintu batabyakuva. Ibi bintu aka gatsiko gakora kabikorera aba baturage, kubera yuko kazi kwabo baturage nta mbunda bafite, yuko ntacyo babatwara. Ni nayo mpamvu abaturage bahiye ubwoba, kubera ko avuga ati nimbumbura umunwa barawuca, nimvuga baranyica, barandasa, nta mbunda mfite. Ariko tuzi neza yuko hari abantu hariya muri kiriya gisirikare bafite imbunda, hari n'abandi bafite abapolisi bafite imbunda ariko bafite n'umutima batemeranywa n'abari abantu barimo badusekura yewe rwose nkaba mbihanangiriza ngo abo ngabo bafite ingufu zingana n'abo ngabo barimo badukekura abari bo nibandaho cyane babwire nti nimugerageze muhagarika ibi bintu kuko ingufu murazinganya n'abari kutwicira n'abari kuduhekura mubabwire yuko mutemeranywa nabo yenda mwebwe bashobora kubumvira kuko umuturage we ntabwo bamwumvira umuturage baramutera ubwoba gusa kubera ko we nta mbunda afite ariko noneho babandi bafite imbunda babandi bafite imbunda bashobora kubwira umuntu ati hagarika ibyo bintu imbaraga ufite nanjye ndazifite ntekereza ko badufashije muri uru rugamba aribwo iki kibazo ibi bibazo abanyarwanda bari guhura nabyo abana b'abanyarwanda bari kwicwa bicirwa kurwara nk'umujyi kwa kundi umuntu amena umujyi niko abana b'abanyarwanda bari gupfa ngo kubera yuko badafite imbunda kubera ko badashobora kwidefanda ndasaba basaza bacu n'abashyitsi bacu bafite izo mbaraga ngo badufashe babwire ababicanyi yuko ibyo bintu batabyemera wenda ibi bintu bizagabanuka ndangije ikiganiro nshimira aba bagenzi banjye twabaye kumwe kandi nshimira cyane abatwumvise abadukurikiye n'abazadukurikira nkaba nshimira cyane abadufashije ku buhanga bw'ibyuma bakorera inyuma batagaragara ariko bakora akazi gakomeye cyane n'abasaba kudusezerera kuko ikiganiro kirarangiye ndabashimye cyane kandi muraharyana
murakoze cyane
bavuga amahoro bahisha imihoro inyuma utibite ngo n'ubuhoro nijoro bagakora amahano abo n'abahuza bahururanye ikaramu n'ibitabo abo n'abasinya bagaseka bagahoberana ntibategereza gutaha baratuma rukambikana maze abana bakahagwa ababyeyi bakarira nyamara abana baratabaza barasaba ibitotsi ababyeyi baratakamba barasaba amahoro bati
ama
Wanna just like any amari, yeah.